Emerako baby
Zidro
Saru
Waku Indole doba muski zanki wa mogoka Ilele doba muski zanki wa mechoka Dopa ukisikiza mashetani zina toroka Dopa ukisikiza ziwa zeshik
Magic's anger on the beat
Ovisa, unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga Ovisa, unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga
Zimelipuka, tipro zimelipuka Zimelipuka, tipro zimelipuka Zimelipuka, siyo zimelipuka Ndopo unasikiza gazi kiwa smelly puka
Doba ni noma nasikia kai mianza kwa kachi Nazmeni shika nasikia kan mianza kwa tachi Tachi utasikiza toki jisikia we ni mklasi Zitokia dile githa unasikia tukuvu wa shati Situko pati buda usilete mashati Na denge mejibeba ndio nawe kwa katikati Nazmeni shika niko rada na wakati Wese umesundwa chemba tusifike uko kwa panti Ini banga kauko rada inakubeng Deng umezi seti na uko jaba na kidem Kani chain na pitanga tu kwa gang Knees and toes baby bend for the king
Indole doba muski zanki wa mogoka Ilele doba muski zanki wa mechoka Doba ukisikiza mashetani zina toroka Doba ukisikiza ziwas meshika roi na shtuka
Ovisa unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga Ovisa unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga
Zimelipuka tipro zimelipuka Zimelipuka tipro zimelipuka Zimelipuka siyo zimelipuka
Shoulders, knees and toes Niko kwa bukla na nimepiga magogos Majegi zimetoka na zikona joto Nasikia nimembao niziguze kidogo Watu ni wengi ujifanya kwa kulagi mabom Lakini wengi wanachoma Wengi notona gati bado situ na gafom Lakini bado tumesoma Patana pia na mimi nkizi chemba izi machom Nasaka vile jonda bonya Patana pia na mimi nkizi chemba izi machom Nasaka vile jonda bonya
Oskini mejipanga niko na kashamba leo ni joba aluta Joba aluta Oskini mejipanga niko na kashamba leo ni joba aluta Jobo
Zimelipuka nika niko teuki nipanda kula ni kama ni maina Vile mekwa nikingoja for days na beba na uzito juvili na wait Na kama ni guagi kukula imei na kama ni safi na kula si date Na kama ni gode mashada madrei na kama ni for the safari ya imei
Niko na gang gang Mimi ni kingpin Mi wana click gang Kawezi bang shit Kama na blem blem na kula side chick Niko mogox, turika props Shika kachok, ndapiga shots Flavors a boss, mi wazi force Na kwa chuza kutukoch
Ovisa, unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga Ovisa, unachoma bisha Najwa zimenishika chani homishe gitaga
Zimelipuka, tipro zimelipuka Zimelipuka, tipro zimelipuka Zimelipuka, siyo zimelipuka Ndio nendo pa unasikiza gazi kiwa smelipuka